Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Watratou ɓurɗi jannde ga fandu haala Mamadou Sama Seku Jamial sakiraɓe heeɗiɓe. Halaji kewi sanne mbiyan dow kabaru yawtugollo kanko neɗɗo jinnoɗo wadde wara hoore fewde président Assimi Goita. So yimɓe Saria holti ɗum ɗo no wawi latade sababu mbiyen rafa kolol mbiyen nam comme tradition ɓe jamar nde ka holti wiide kanko neɗɗo jaati wartiki batte ko golli ko imu kap hitande 2020 hitande 2021 fuɗɗi alternaire hannde dow tatteje leydi ndi fof ardiɓe jannde ɓe hollitti mbiyen hakkille waltini hakkillaji yimɓe dow mbiyen yargol yesso imuji ɗi tikkere jangguinoɓe 15 octobre e tawede fof ɓeɗo jeeliɓe wadde ɓurtere golle ñadi jeenaliru utu warudu ndu demal fuɗɗi to kay toon nomi ko ɓuuri mbiyen tonnuji uñaji temere jeegom goni koye donta mbiyen hikka ka noon remoɓe ne hulnani mbiyen kabaru rafi toɓoji ɗi woni sembe kabaruji amen hannde mbiyen kikiɗe alternaire donc e jeegom leru juillet en 2021 bisimilla sakiraɓe keñen laamu o les communiqué holtini mbiyen holti wiide mbiyen jinnoɗo wadde wara hoore fewde président Assimi Goita oɗo neɗɗo yawti ka noon e wi mbiyen namkoɓe ɗum ɗo hatta fewi mbiyen joktitagol horgol ngol fa hannde dun kanko mbiyen neɗɗo inde makko andaka keɗɗanno keɓan Fatiha tara du fatan Oumar Waygalo
les misine mondi ɗo Bamako ɗo oɗo neɗɗo mo fa hannde inde muɗo andaka ɗo iwata dow famaka daari fa yuwa président laamiɗo laamu hakkunde joo on ɗo wakkati fur ɓe nangimo kikiɗe keñen gouvernement o holliti wiide o ɗali adduna le oɗo communiqué gouvernement o holliti wiide ana wondi e wadde dow hen koñjali le immadaraji mabɓe ɗi mbiɓe gondi e wadde ɗi ɗum laadiki sababu so cellal makko wowtayno ɗiɗo golleji worri o ɗali adduna gouvernement o holliti wiide dow waran ƴewtade dow hen fa fama yalla hoɗo waɗi somo maayi fande oɗo gouvernement o holliti wiide le kabaruji ɗiɓe kiɓe arandeji ɗi ana hollitiɗe ɓe jokkititto enquête ji mabɓe ɗi noon ɓe kolliti wirde le oɗo communiqué micciteɗen wiide fa hannden ɓiɓɓe leydi Mali ndi kay anday oɗo neɗɗo anniɗo fa wara président
oɗo kabaru jaaɓe wawi jaade latade rafi mbiyen kolol kamɓe lamkoɓe transition ɓe ɗum woni ko holliti mbiyen yimɓe Saria maliɓe e dow no kamɓeɓe lamkoɓe jogori kabaru muɗum Abdourahmane Ben Mamata Touré woni yo avocat mbiyen leydi Mali ɗo kadi ko hanni Adam Amadou Haydara dow fayitango Alsissé
no haniri ka fayso kippinoɗo kanko colonel Assimi Goita o o yawti saraɓe makko jeeyi wiide lugagol waɗe fa ande hoɗum warimi ga so gouvernement leydi ni ɓami anniya kañum hoore nangude golɗol ɗatol ko darke darde juge ɗum ana wawi ɓeydade ɓuytude kolol yimɓeɓe fewde oɗo golle no golle o latiri le miside to yimɓe fa hewi fuu ana joɗino to o ƴaɓɓo ɓe fuu o ƴaɓɓo yimɓelle kamɓe no huncande hoore ndenagu hoorejo laamu hakkudere o waɗa e oɗo golle ɗum ka yimɓe fa hewi fuu nanga e hoore muɗum golle o no yarini laatike hunde jafunde sanne so wiyama gaɗɗo golle oɗum yawti hande ɗum ka ana wawi yuppude yimɓeɓe sikkitade kulleji fa hewi
jamara nde ka holti wiide fa hannde lamdi kewɗi keɓanaka jaaboji ka noon ɓe holti wiide kanko golle oɗo golle o jaati woni wartiɗo ndennoɓe darde gouvernement ɗum wadde dawrude no kabaru o ɓaɓeta ɓeydata famude caggal ko iwi ko mbiyen keɗɗanno koɓen lalle tangara dow fayitango Alsissé
min kam mbiɗe jondaruno e hunde fuu so wona mayde makko yimɓe woɓɓe ana wondino e makko na min mbiɗa yiiɗa andude inde oɗo gorko si makko saabi mi andamo gouvernement o na hani haltande jamarude gonga saabi ko laaɓi fuu wala hen min kam mbiɗe milini o mbartiɓe oɗo golle kippiɗo hoorejo laamu hakkudere o Assimi Goita ana hanno warede jaati o hippike hoorejo leydi ndi le miside ɗum wona hunde ko gar min ka ko kannami laamɓe leydi ndi tan woni ɓe daro darde mabɓe so wona ɗum mayirde neɗɗo ni tan ko wonto ko ana hani haltenede yimɓe lugagoji ana hani waɗede omo fuu darde muɗum ande hen hakkille neɗɗo wawa famude wiide balɗe seeɗa tan caggal ko o nangako o yawti ɗum ana holla wiide sooɓe fuu wala e golle
mabɓe
sakiraɓe mbawi tottu hakkillaji ma dow kabaru ƴama bangal bembe amen facebook kandu twitter imo kap fuɗi altinere hannde mbiyen dow tate leydi ndi fof ko ɓadi mais uñani nogayon immotoɓe goni peccaɓe hakkude centre uji capanɗe jiɗɗi e jeegom e wi ardiɓe jannde ɓe dabareji piyama yalla golle o na fewa e on wattu goto mbiyen musel en 15 octobre 2016 humpiti sarti mutere golle ñande jeenaluru ut mbiyen hitande 2021 keɗɗanɗo keɓen Adama Amadou Haydara dow fayitango mi hoora artenaire hannde noga e jeegom leydi juillet woni ko fuɗɗata imuji kap ɗum woni certificat d' aptitude professionnel hitande 2020-2021 bangge nono maayo Bamako ngo hikka yoko ɓuuri immotoɓe ñaji ɗiɗo e temeɗe joyo hay boɓeɓe yo ko ɓaɗi temeɗe ɗiɗo koneru katu dia woni hoorejo académie jande junngo nono maayo Bamako hokki taƴorol landinal ɗiɗo imuji ɗi eɗeno kuji gonɗi wi gollurde am kake gollurɗi fof landinama so banggal kamɓe immotoɓeɓe ɓuuri nogo e no itemodo njoyo peccabe hakundi santuruji joyi e classeuji chapande jet e jene kambe musul en haybobe be lambara temadoro chapande jene musul en 15 octobre 2016 kay ngalda mo hakillo be hultiwide be neldan talkur mutra golle balle sapo didi nyande alternerende en hani fuddude nyande jenalur ut hitan 2021 e wikke yado hala mabbe usman almudu yade dido imoji kay hala mum wala suni be hultaga dabreji juttidi kandi futata imoji kapdu tateji leni fuf denno jaata e fagoto e majji lam ona wondi tawrudi no muslim be habata yalla na wata imadara mabbe won dabre mo be bami minen dun minen gondi e dabre amen denno min tinoto ko mo gondi ko fa seriya leni di tabe syndicat jangnobe 15 octobre 2016 nguitike portal le jogala njoddi ji fonction dana leedi mali be wajam bini hun cangul hore sarewul lulul article 39 hun tan hore golli dal men hakunde leede wonno fanda kawrtal arande wal do kabaru mudun le mali do landini gal won goni ben centre etude stratégique ministère golli dal hakunde leede kay ben do itugol jawdi kalisi ambassade japon mo leedi mali di do golli ji di puddi di ben beta ko jukito to fa nyande sa noga janaleru juje warundu kedanna ko ben kanko abla job ministre rahmanide kabaru golli hakunde leede ko hanni musa mali sisoko do fostangal sisi
le salon de la diplomatie a pour objectif
salon de la diplomatie an nyamudu woni yawde lati ittadi le joddagol so halde ila leedini lati mali fala nyaloma hande yawde du hono min gatta fa joddagol so min kalde mo min kebi de iyan o watte fa lato no bibe lindi yidirudum hono min gatta du fa min kunchana hore wakati mo ngoni le mo dun sabi so min jidi sukabe ngorobe fa lato kejabe leedi mali le leede sal tewta wawde halde dembe leede sal puri fu hala anglais mibe mili le timode odo salon min ngara oto kartol leedi mali hakune mudum e leede sel min gara min qewa so tawi idu moddi so tawi du idu jabo bibe leendi ko hasindine mudum ko bihi du kejaabe leedi mali le leede sel lande saatu ko leedi mudum en di hono yarta fawe laato du kejaabe leedi mali kunchanobe hore himmeji bibe leedi ni fu
au rendez-vous des attentes des maliens
demal fuddi le lam kay tonno e wi gollorde demal region o ko buri tonnoji unyaaji temede jeegom ben tonnoji ben nyamri donta hikka yalla dum do na lato hore be holliti wiide dabariji fufu piyama heddi tan nyaago den Allah yalla ben toboji na hebe dum fewiri dum be bihi akambe ardibe be e kany dum demobe be gilla joni kay ben ko yimbe kay be ben na wemba bangal kammu keddana kanko heban kanko ben kayo amen to kaytun Mamadou Samba Diallo do foy tango Umar Bagol
ko nayri bangal angreji kany bibbe jalo wala fu ko demobe wonbe li region kay o kebata tidallaji ko nayri bangal ko hala joni ko non kanko lik jara lamido kabar demal le region hollitirvide o wattu joni dati di fur be jaltini le hen yalla remobe an keb angreji di homo fu angre mudum yotto dum faato remata to o wi galgadar angre o ana anda galgadar yimbe le remobe do ana anda kany ko nayri ko be kan wottude bangal bibbe jalo dum e tawede fo wi won tidallaji gondude e mate nyaloma hande no sabi de watto tanni koyde sanne fa hande no wi angreji di jottaki remobe wonbe tombe o wi so wana wonbe li lamu kita o obedle hen duwi lewru jendu yottiki dido angreji ngaji jottaki ton dum ana e yoga etida laji di tawedi wi dido tida laji an godi fur o wi mo juggi gikke lobbo so ni be kebi kammuji le o don nokku sabi de o wi tonuji ko hokkete remobe wonbe tombe dum bur tonuji ujinaji tati e teme tati angre kanye bibbe jalo o wi nyaloma hande dum fu nor yowi do kammo o mittiteden wiide fa handen yimbe lo wombe tombe kay ko wimbi dum en fuko nayri bangal kammo o sabide dum tanni koyde hitani hikande sanne bi ile lewru me handu jabbi fa hande kammo jukkindira le o do nokku dum won ko kanko Mamadou Samba Diallo hebini studio tamani kay
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakra wele kabroja men reason ngadi mbantu gawotu no yontere jabbide nda joon e kabbodde chami do surba mo duubi sappo e nay kara hanno be nabbe nokku do yimbe kewa don dunno be njoppima ko be tilki wadde bonanda mabbe ko den waka junno kanko suka on wondi sawrere l'hôpital to buram don hultama biide marom gennanna tidi hebede li lumo ngo wakat juuno chakuru maro ngondo do unyaaji tati e bentebede joyi hande yu unyaaji nay e temedi ma unyaaji nay e temede nay julabe be bi hi yu batte ben dem kam biam dem mayo ngo jippike den no bato warata wadi den na gudunan do datidi fodde dum do dawre den no be nyitiraka nawtarade choggu ben tido do maro ibro niger en timnan kabaru yi to mbien na kajulu ton hultama wiide men fasagol bangal nyaw bubol kanyo dun ben rafi nyamdu sukabe iwde lebbi tatifa dubi sapu men fuddi to no mbien mbien ana mbien hinni kabaru mudun woni sukabe umnyaaji temedere e tapantati e tati denno ngadobe gollabe yu temedoro den yimbe be ngadobe horgol kanyo temede jegom ngadobe pasagol denno dumare dumare be njata wadde kabar o itudu jawdi mbien kabar mudu woni mbien kambe USAID do program lido pemi den no balde joybe ngata e golle o dun timinta kabaru jamme hande mi tinta baw sata fum tade do be madam e 3w.tutamani.org madu no dom viamu 3321 do sede yow tremedan magazine.